Que to charusha, ila ki na to kamoshi, ki ki na kisha. Nani hapa toshi, tamani kuni vuta, ili tuwe wote, nita kushika, mana misi choshi. Mary Jane, I'm sweetie, sweetie. Mary Jane, I'm pretty, pretty.
When me light it up, me make him say cologne.
Bond this tree, a la 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 la.
Say yo, oh, oh.
Unajua, au kama ujajua Hako kasmel tu, napo nagadevi mafua Wa, napo kupu kuchua Napo kweka kwa lips, na washa unanichukua Latha yako kabambe Melijeni so kama koka na gambe Nyonga nyonga shika pepa uilambe Steam ni lada vibe Monday to Monday Ayi, mambo ni kwa ushaidi I wish wajue jisi navo kufaidi Asiyo Christmas tu mpaka hidi Nachoma kitu na kula kigaidi
Nenda kuinyonga hivyo Alafu naiwasha Toka nduke, ukienda nivuta chooni Kijite, nitakupanda mpaka kichoni Kibirite, kikiwasha uwezi kukuna ni mtite, yeah Kuna wengine wana nivuti ya steam Na wengine nisha wati ya wazim Na ili unipata lazima uwe na mwalim Mana, so mjezo, kuwiti mvise Mary Jane, I'm sweetie Mary Jane, I'm pretty.
When me light it up, set it up, feed it up.
Bond this tree, a la 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 la.
Say.